radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hede be studio tamani oda sa yo sakki modo Ousman Diko halanton kabaruji gondi do di yudu men zant la presse ila be mako Salim Jara wonani to bogi jande to batu tarbo chine afrique le ngalure beijing de waddana ono nyibugol gigol do do mono fu hebata nafa faanda kebal politika ko e solde tengal mali kawrde o do batu ana wondi e darde le hendu nafa faysati dalaji wadi de inara ana ngodi ono sukabe fi basket be kebali dubi sappe je dun suka worbe be kebi coupe o kenge do hawde leydi senegal be nani badu chapan jetti senegal der tike chapan de jeegom handen en nayanto do nafaka ciocorgal ko nawtorte li ono gure meden de ciocorgal woni sembe hono nyiye lobbe ka hodum gal naut nafat nafirta nyiye on keban jabu mudu yodi ngoni sembe kabaruji men jogani on bismillah mawdo do studio tamani batu tata ba chine afrique fuda altinere hande beijing le ngalure chine bedana hono dole gigol hakkunde chine e leydi afrique de bangal kebal e politika ku ndi leydi asie kewndi dole du an wondi dubi hande e latade chubande le runde de president leydi chine Xi Jinping ana domtira hono chaldi kesi le golle e gigol fawarde e batene ko leydi chine nanata le runde de mali ko hoji dum handen yo denago e yirwere kebal tiagal tidala 2012 ka kanyum e horadu hawri e batu o keddana mamadou samsew
e dosisli imade goto e kebal nafaka e le gulidal wonande mo fuf woni ko karutal tatobal hakunde leydi chin e rune afrique auditi beta ko o to bejuntu ngarbe ngal do karutal goni horebe fedde oni be union africaine de pelle kewde rune afrique kede adnarndu e kanye ko buri chapande joy e nay kajabe en e kanye kanankobe leede rude afrique ana e bedo president ibeka e wi imbe lakmani be guldal hakune leede ngal do kawrtal na jogani leede rude afrique nafaka mawdo leedi shindi ardi bangal guldal kabaru jagu fawde rude afrique sabi ujinaaji didi entreprise mabbe ngoni der rude de ko buri million goto yimbele jeyabe leedi shindun na golla der rude de e lewi kumani be guldal hakune leede e leedu sappo imadraji kabaru jagu hakunde leydi chin e runde afrique ciowkende sappo sabi di sambini ko buri milliarduji tembe tati kalisi dollar fa hande e lewi mabbe president leydi chin na hani matinde kumpa bamgul dabareji kesi yalla gulidal leydi chin e runde afrique ne na heddo yalla dul e ngal faabo yirwere runde de le dubi tati garoji di leydi malindi na dontani ko heewi ngal do gulidal hakunde runde afrique e runde asie leydi malindi dawran no sembinirta gulidal hakunde leydi mendi e leydi chin buri bangal kabaru denagu yirwere yottingol anya leadership bangal golleji yoga hono didobo e golleji mahugol university kabala e kanya waltingol gamenga haburimo leedi malindi
e wi andam e kebe no mali wori handen ni wallata dum hebude nafa kewdo hono le batu o dun batu afrique chino e wi mabbe no keba leedi ndi wori handen ni fawarde e wayde denagu godul o wallata gube hono jogibe jawle leedi chinni warde hola de sengara le leedi me e cene fakaba sisoko mo université bamako wonko se fudi e mamadou samaseku keddana ousmane yali boul
la chine comme tous les autres pays
sin hono leedi godde fu yo darontode yirwere leedi mo be hebe fu darontobe gollinde koy mo be hono adnaru ndu wori yarude ni anatiidi nafa an way hono wawa latade gollidal hakkunde leedi malindi e leedi mabbe de mali heba nafa mum sini andari keba leedi de mona fu nafa leedi mum tan huncanto hore sabe leedi malindi wala sembe dum wadi gollira no weldibe arafindana gondo do o ana wadadu fa leede de mbasa warde leedi men di nanude jawdi sa mudum rafi holare won hakkunde men e de leede nen gollidal ana tiidi wada edun sabi binabe wasude nanude jawdi sanne leedi malindi gollonobe koy mubbe be mali kanye gollobe laamu o ngana labbo e yeso himbe warobe nanude jawdi be nen dum an hada fa gollidal gal du wada fa gasa le hitande 2014 adi bama nomo holitama wiede milliard ngaji udinaaji joyi e temere joyi nanete leedi malindi ka wana non dum latiri o hala don haadi di jawdi di nannaka ko hanti
den investissement massif
kala ko jiddon famitaade podde fodde o bema ande Facebook na Twitter do mbawi di noddu numero 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fanda kon akilaaj modon mali hebi coupe d'afrique fiobe basket sukabe warbe be kebal dubi sappe jetti nene eglon mali hawi lion de teranga leedi senegal do nadun badu chapan jetti kanyu darodike chapan jeedi e jeegom keddana ousmane yali boul fa beedro din fam
sukaɓe mali worɓe ɓe kiɓɓina duuɓi sappo e jetti kaɓake fa sanne nde mali heɓi o coupe arandejo basketball ɗum woni ballon juuɗe ɓe tampiti sanne hakkunde maɓɓe sénégal gagni carton arandejo ana ƴaɓɓiri mali toɓɓe tati ɓe keɓɓino nogay e tati mali nogay ley carton ɗiɗo bo farde mitan waɗede nden wonno ko mali heɓi toɓɓe kewɗe capanɗe nayyi e tati sénégal capanɗe tati e nayyi ko yahata toɓɓe jeenayyi hakkunde maɓɓe ley troisiéme e quatriéme carton o nden wonno ko golle o jiiɓi hakkunde ɗi équipe ŋaji ɗiɗi ka fuu e tawede e glon mali ɓe sakiti ka wiɓe sénégal ɓe keɓi toɓɓe capanɗe jeɗɗi e jetti sénégal capanɗe jeɗɗi e jeegom houssaini darame ley final ngal heɓi baddi sappo e jeenayyi kanko ɓuri wattude e ley final ngal ley nde yambere siraman kanuté holita wiyede woni maire joueur o wondu ley joyom ɓurɓe barakantagu ley yambere nde kanko e malinke goɗɗo noddirteɗo abdoul karim koulibaly caggal o coupe mali e sénégal latto heƴaɓe afrique ley coupe du monde e kiɓɓinayyi duuɓi sappo e jeenayyi
projet espace sûr yo birde ɓiɓɓe rewɓe fawarde e noɓe ndenoro e torraji fawarde e tiɗallaji ko ɗin goni fuu yo ɗum projet o darani finiap ɗu darani jawdi muɗum ley commune aji tati cercle kuccal o farde ndenno ong asdap o waɗi jande ñande aljumare ƴaɓɓinde nde dow honno torraji pewtinteɗe rewɓe kañum e ɓiɓɓe rewɓe fuu haalaji dogi dow cellal ɓeyngu fawarde e ɓamtare ɓiɓɓe rewɓe banggal keɓal ndenno batten ɗe yo hono taƴorde projet o du ƴeengan docteur jakite aissata traoré mo ong asdap kuccala to sefodike e david koulibaly keɗɗena mamadou sam sew
la jeunesse d'aujourd'hui ils
sont bokadun o sukaɓe ɓen ne jogui cellaji kewɗi tafon hamliyako ngu yeelaka ko ɓuuri hewde ɗum hewɓe mroto so samna reedu ndu ɗum ne yata caggal kuteji kewɗi ɓamgol poɗɗe bonde dun na woodi fay sukaɓe rewɓe na ɓamaɗɗe wakkati joni o ɗum walda geeƴi ñaw sida e kaña suddede ila yonali ndennayo kala mbawɗo laatade hello e ley kabaru yirwere surbaɓe botte ɗum minen jangguinaɓe minen ɓeydano e faamu ndennayo tan nokkuji joguiɗi hoolare ɗi minen e jamare nde laamunkoɓe ɓe politiquekoɓe kañe jeeɗoɓe kabaru dentata gollididde ɗum ɓeydan sembinde ko heɓa ko goto foof funtana ɗum hoore ɗum woni immaɗe ɗiɗo golleji emin puɗɗiddi e yimɓele kumaniɓe kabaru muɗum ɓe fanda oɗo projet nokkuji joguiɗi hoolare yo hinnade surbaɓe iwde duuɓi sappo yaade nogo
enna
hono fuu ñiinde lobbere heddorte coccorgal ana hokka yoga e jaabu muɗum ka e wi yogaɓe coccorgal ana nafa ko heewi watto hannden e wonden ɗo e ngal dari ɗo mawni ley afrique ɗo ley kiriɗumumeɗen fuu ɓuuri e wi annduɓe ñiinde ka ana nafa ka noon kanano naftorta ni andane fa gasa keɗɗana ousmane ñali buuli fa ɓeydora ɗen faamu
bamarankoɓe ana noddira ɗum kese coccorgal wala henndu fuu yo ɗum ɗaɗe na lowcol e ɗum horsina sanne ko ɓuri hewde fuu yimɓe wom e ley kiriduuji ɗi ɓuri andande ɗum kañum e ɓuri andude nafa mum woni ko o debbo mawɗo goto holliti wiide ɗe coccorɗe jiiɗo ana moƴƴi ana jogii nafaadu nelɓi ana hokka dawla ana laaɓina ñiiƴe du puddi ana fadduna neɗɗo e torraaji sini aɗa lootiro leɗɗe yogaaje ñawji kewɗi nangatama coccorgal kurowi ana hokka ñiiƴe sembe ana reena du neɗɗo yimɓe ana ngaɗa ndarde ɗum wattu fuu yo ɗum lekki belnoye hoore lekki noddirteki ala jonki coccorgal mum ƴakkataake ana hunta ko haɓi e neɗɗo nafa coccorgal e lekki ke itteteke ƴuurata ɗum wonno ko docteur bokum afsa koyta gollowo centre national dodonto stomatologie holliti wiide
donc coccorgal yo hunde komin tawi tawangal no donc vraiment ana moƴƴi ana walla en laabude nde hunko amɓe bon torra ko wawi tawede hen so tawi coccorgal joni wona leggal fuu latto coccorgal so wona ɓama leɗɗe ko wawi latade coccorgal e coccirɗo saɗa socco ɗum e so wona hoore leggal ngal ƴakka ɗum fa ɗata coccorɗa
coccorgal kañe borso fuu ana mbawi nawtorede ley wattu goto heɗum fuu e nafa muɗum torra fuu wala e ɗiɗi fuu tawtodira ɓeyda laaɓinde ñiiƴe tan ka sini nawtoraka fa gas ana wawi bonnude ɗaɗi ñiiƴe ɗum wonno ko docteur bokum afsa koyta holliti wiide
coccorgal e pat fuu ana wawi yaadde neɗɗo ana wawi lotude hunko mum coccorgal en même temps lotira hunko mum e pat e brosse ɗum par exemple mi e hoore e ley golle en sato mi halnan yimɓe jaati jamma joni ɓe lotira pat e brosse mais beete joni soɓe taƴi koƴol ɓe tiɗike yo so ana wawi soccirade socco beete soccorgal kay ana moƴƴi par ce que e ley tawangal amen jamma du yimɓe yiɗaka sanne yimɓe socco
fuu e tawede wona lekki fuu wawi nawtorede fa waɗɗe coccorgal saabi leɗɗe ɗe ana ɓurodiri nafa
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
so ngari kabaruji region ngaji meden keben faamo hono tubeji ngadi torra mawka kenya le kuri le cercle yoroso sabe gese njoli ma chuudi chami fa chukale gotel ka majji hen laami be yimbe ton fu an gondi e daranaade fa chukale ngel ka yite jambar dido berde jande sukabe be ngala bawde tilima kenya san ana buri sukabe taimdere be duubi jena yadde sappo joyi jeyabe paridara kany e parana le cercle san o hawrube der o jande ekitade du ko nafata dum en yo congrégation des sœurs missionnaires de la charité de Jésus et Marie ndarani der o jande balde joyi fa walla be do sukabe no gurda le gollirgal mu en gosidu ono dani dande gudoronde ka heraaki fe e golleji rewbe bangal kebal mu en nanno jabbagol kar fu be ciottan hebete ton yude nebam ono kuyerngaaji ledde fawarde e nyaaje kanyu e jaabe fu yogaabe non yoli otelaji di goldata fa keba no gurde ministere yawara e joddiral nokkuje leedi meden hurmiti kenya jipporde avion heere hono heere to gawato horeji minisma awde hawri hen yo ambassade leedi alma iti jawdi mudun ko yaata fa e miliardi sappo e nay sefa ndedo jipporde walla avionji teddudi e hono jagotodi didi fu jipade tayru kebali tidallaji wodi ngene sembe kabaruji dibe jogani on kedde hedal fande yewtere ma na yaso yon tawde ko warata